Bonakale awena mkhwekazi wami. Bonakale awena mkhwekazi wami. Bonakale impela ngishiya awena mkhwekazi wami. Ngihlangane nomama abantu abami ephuma nendaba kehotela. Nami ngizongena ehotela ngihamba nomfazi womuntu. Ngihlangane nomama abantu abami ephuma nendaba kehotela. Nami ngizongena ehotela ngihamba nomfazi womuntu. Bavele bonakala bavele wayibhidi alisolide. Kwavele bonakala impela kwavele wayibhidi alisolide. Ake usho wempekazi wami
ye
mangabe kushe ngithi mangabe kushe mangabe kushe mangabe kushe mangabe kushe ngithi wempekazi wami nabo ngizochitheke nomuzi amaphutha awusho. Ngithi ake usho ake usho ngithi bonakale 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 ye mangabe kushe ye mangabe kushe mangabe kushe ye mangabe kushe.
Sishabuwa njalo shanta vichini zibala shwila belu mangena kulukutyele bakuthuka senga phakathi endlini bese bengqalaza bafo nabafokaza ngithi kunjalo wemafesi uphuma empontshini phansi kwemfula ibholokoko uphakathi kwentaba ezimbili inkunzi nodidini ngithi kunjalo wemafesi yiqinisa impela ukuthi akekho umuntu ongathandwa yibo bonke abantu engeyona imali.
Bonakale awena mkhwekazi wami. Bonakale awena mkhwekazi wami. Bonakale impela ngishiya awena mkhwekazi wami. Ngihlangane nomama abantu abami ephuma nendoda ehotela. Nami ngizongena ehotela ngihamba nomfazi womuntu. Kwavele bonakala impela kwavele wayibhidi alisolide. Ake usho wempekazi wami mangabe kushe ye mangabe kushe ngithi mangabe kushe mangabe kushe mangabe kushe mangabe kushe ngithi wempekazi wami nabo ngizochitheke nomuzi amaphutha awusho ngithi ake usho